kweli nimeshinda, nikafurahia ushindi wangu, nikasahau nipo duniani alipotupa Mungu na malaika zake. Nikajikwaa nikaanguka, ndipo nikagundua shetani hajalala, yupo kazini. Vita vya imani, kila siku mapambano, shetani anazunguka zunguka kama mbwa mwitu akuangamize. Mapema alfajiri, jikabidhi kwake Yesu, awe mlinzi wako. Vita vya imani, kila siku mapambano, shetani anazunguka zunguka kama mbwa mwitu akuangamize. Mapema alfajiri, jikabidhi kwake Yesu, awe mlinzi wako. Yesu, awe mlinzi wako.